magaalada Nairobi-na haatan waxaa ku sugan oo khadka telefoonka waliba si toos ah ugu jira Axmed Maxamed Mooge oo ah falanqeeye arrimaha Geeska Afrika. Mooge, may maqashaa? Waayahay, bal ugu horreyntii waa sidee dareenkaaga, sidee baad u aragtaa adigu natiijada lagu dhawaaqay iyo guusha guddoomiyaha guddiga doorashadu uu sheegay inuu ku guuleystay William Ruto madaxtinimada waddanka Kenya?
Waad mahadsan tahay walaal. Todobadii beri u dambeysay waddanka wuxuu ku jiray xaalad caro adag, waxaana joogtay xisaab tartan adag oo ka dhexeeyay labada musharax Raila Amolo Odinga iyo barba ninka hadda ku guuleystay William Samoei Ruto. Markaad fiirso maanta natiijada soo baxday, runtii waxaad dhihi kartaa waa natiijo laga fiirsaday, la cadeeyey, foomamkiina lala siyaagareeyey publiga bulshada, lagana heli karo meel walbo. Marka doorashada muddo qaadatay, international community-ga iyo dhammaan observers-ka dadkii fiirinahayay ay la dhaceen bayahay runtii markii aad fiirso.
Waaye, sida aad sheegaysa, haddii ay tahay oo sidaas hufnaanta ah ay u dhacday oo dadka lala wadaagay foomamkii iyo natiijadii si daah furanna wax loo sameeyey, maxaa keenay shakiga ay muujiyeen xubno ka tirsan guddiga doorashada oo weliba ah aqlabiyadii afar ruux?
Doorashada todobadii beri soo socotay waxaa og tahay in si live ah midiyada waddanka, adeecadaha waddanka ay la wadaagayeen bulshada. Waxaa kaloo jirtay in IEBC waaxda u xil saaran doorashada waddanka ay si abit ah saacadba saacadda ku xigtay ay la wadaagaysay bulshada waddanka. Waxaa isweydiin mudan oo runtii dadkii la yaaban yihiin hadday dib jireen mise cabsasho xagga jiray wax khilaafaad iyo mise wax isdabamarin ka jirtay xagga tirinta codadka, maxay commissionaadkii ula wadaagi waayeen bulshada waqti hore? Taas waxay caddeyn u tahay marka in bulshada waxaa lala wadaagay ahayd mid adag oo la verify gareeyey. Laga yaabaa haddii waddanka saad u tahay hadda madaxda gacanta ku hayda waddanka Uhuru Kenyatta wuxuu la safanaa ninka hadda tartamayo laga reeyay Raila Amolo Odinga. Doorasho adag oo aad madaxa ay isu geliyeen dahayd labada musharax. Dadku waxay leeyihiin qaar commissionaadka kasoo horjeedsadeen Wafula Chebukati oo ahaa ninka IEBC chairman-ka ahaa waxay gacansaar leeyihiin baan leeyahay qaar musharaxiintaas, laakiin lama hubo warka war la xaqiijiyo maaha. Intaa mudnaa waxay tahay keliyata in doorashada ay u dhacday si cadaalad ah, xooggeedina laga wadaagay bulshada inay ku qanacsan yihiin xaqiiqatan dhammaan waddanka xooggiisa.
Waayahay, dabcan afar ruux oo kamid a guddigii doorashadaba sheegay inaanay iyagu qeyb ka ahayn natiijadaasi la shaaciyey. Arrintaasi maxay u dhimi kartaa misdaaqiyada ama kalsoonida ay dadku ku qabi karaan madaxweynaha hadda la shaaciyey inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee waddanka Kenya ka dhacday?
Sharciga waddankeena Kenya, Independent Electoral and Boundaries Commission, waxaa hogaamiyo chairman. Chairman-kana waa ninka hadda ku dhawaaqay doorashada, isagana la rabaa inuu form 34C verify gareeyo, iscombile gareeyo, kadibna asagaa ku wareejiyo madaxweynaha la doortay shahaadada sidii la rabay ee mas-uulka constitution ku qornaaba inuu dhacday. Marka shacabka Kenyaanka ah rajada iyo amniga ay ku qabi karaan madaxweynaha la doortay waa mid sareysoleana, waxaa loo maray waddadii sharciga ku qoray.
Waayahay, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Axmed Maxamed Mooge oo ah falanqeeye arrimaha Geeska Afrika ah oo ku sugan magaalada Nairobi. Khadka telefoonka ayuu toos ugu jiraa.